ni humble.
New World Crew back again. Rich Papa Promotion. Producer Jetem.
Joma, my lover. Only my bestie ever. Like Adam and Eva. Me love you forever and ever. Wewe ni wangu masheri. Karibuni kwangu baby.
Njo karibuni my baby. Nzena wetu linga balongo. Bebo mkubienga bidongo. Bwagalanga matabongo. From Uganda to Congo. Kuja ni kupe mbongo. Mbongo.
Starboy Rich.
Ejo mama baby yo. Nalingio sheri. Ejo mama baby yo. Nakupenda. Ejo mama baby yo. Nalingio sheri. Ejo mama baby yo. Nakupenda. Ejo mama baby yo. Nalingio sheri.
Dota Mary Uganda. Yo kama solo ya la geofa ndema tipo. Yo.
Ejo mana lingi yo kona nini ozo tunisanga. Ejo mana lingi yo kona nini bebe ozo yokate.
Soko lingi nga
loba na zo yoka.
Soko lingi nga
yaka baby tobi na nazana bezo ya yo. Bezo ya yo. Bezo ya monoko na yo. Nazana bezo ya yo. Bezo ya yo. Bezo ya nzoto na yo.
Natamani kuchukue nyumbani.
Nyumbani.
Uwana wazazi wangu.
Wazazi.
Che. Friendo lako che. Ejo ma che.
Merci beaucoup.
Ejo mama baby yo. Nalinga ushirio. Ejo mama baby yo. Nakupenda.
Nakupenda.
Ejo mama baby yo. Nalinga
ushirio.
Ejo mama baby yo. Nakupenda.
Nakupenda.
Ejo mama baby yo. Nalinga
ushirio.
Ejo mama baby yo. Nalingio
sheria.
Ejo mama baby yo. Nakupenda.
Nakupenda.
Ejo mama baby yo. Nalingio
sheria.
Ejo mama baby yo. Nakupenda. Ejo mama baby yo. Nalingio sheria.
Samox B. Oh yeah.
Hey, joma, 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 baby, nakupenda.
Nakupenda.
Wewe ndiye wangu wa moyo na utaka.
Oh, yeah.
Hakuna mwingine wa kumpenda ila ni wewe, oh my baby,
baby.
Hakuna mwingine wa kumtaka
ila
ni wewe. Bingiri bingiri paka chini, katika katika paka chini, my baby. Bingiri bingiri paka chini, wewe ni wangu, hey joma. Joma mpenzi wangu, nitakutimbiza angani. Uone malaika, uone na ndege. Wewe ni wangu wa moyo, my baby, I love you. You are my everything, oh my darling, I need you. Nasema katika katika, baby girl tingisha tingisha. Nasema katika katika, wewe ni wangu, hey joma darling. Hey joma baby, you make me go crazy. Make me cry, yeah, yeah, yeah.
I like a mood for this one,
for this one.
Me do that, yeah.
I like a mood for this one,
me pass one.
Yeah, Samox B. Oh yeah.
Bingiri bingiri pagatini,
when
is wangu, ejoma.
Ejoma baby.
Ejoma, my baby.
Ejoma.
Nalingio, sheri.
Nalingio.
Ejoma, my baby.
Ejoma.
Nakupenda.
Nakupenda.
Ejoma, my
baby.
Nalingio, sheri. Ejoma, my baby.
Ejoma.
Nakupenda. Ejoma, my baby.
Yeah, yeah, yeah.
Nalingio, sheri. Ejoma, my baby.
Ejoma.
Nakupenda.
Nakupenda.
Papa Petje, Namboka Pugoma Parking, La Pension Botemingi, Big Boss Epuga, Na Maître Solo, Na Tiki Binote,
Commanda Wamara, Namboka Bunya,
My Big Fan Nyoka, Na Promoter Hamuza, Papa Arsene,
Rombi Borderline.
Taxi Mene Madilu, Mugisa Airport. Thank you very much for your support.